Ubaba ube uMark kuthe ngolwesine lwedlule wase ethi maye ngibese faka iroof yabuya iroof lamaplanga lakade wafaka phezulu wehluleka ukugxuma hlale phansi nenyawo amshaya awaphansi wahloma ngekhanda wawa ngesiphundu lilokho kumdlulisa emhlabeni ngoba waba nengozi ngala esiphundu waseyalimala akuthathanga amahora angakanani waseyashona. So thina-ke njengomndeni konke sikubeka uNkulunkulu. Silahlekelwe kakhulu ubaba wethu kade simthanda kakhulu. Ubaba wethu kade ebrave ngale ndlela emangalisayo. Ubaba ekade eyikho konke esizweni. Ubaba kade eyikho konke kumhlaba yalingani masipala wethu ephinda zazoseva even nasemkhanya kude. So isizwe nathi njengomndeni sikhalisene kanye nathi siyakhala. Okuningi esingakusho akukho, kodwa nje inhliziyo zethu zibuhlungu. Sikhalele sizwe nobukhosi besizwe nje sabazikhali naso sikhalisana, bakhalisana kanye nathi ngalokho okuthe kwehleka kulo mndeni wakithi kwaMthembu. Kuye kwabanzima ikakhulukazi mase kungena isidumbu la ekhaya. Ubonile ukuthi wonke umuntu umqondo uyabuya namhlakade sithe ucabanga ngenye indlela, kodwa kuthe mase kufika isidumbu la ekhaya kwabonakala ukuthi no kuyabuya yonke into eyenzeka la ekhaya. Ngasisa umndeni nami ngeyindoda nje ngihlulekile ukuyihamba mangabe sengibona isidumbu sakhe sifika la ekhaya. Eyi, kwabuhlungu, siphatheka buhlungu kakhulu, kodwa-ke sithemba uNkulunkulu uzokwazi ukusisiza.